Nikisema nimesha kuwa nao kibao, nikisema sikumbuki hata story zao, nikisema kila kitu umeshinda wao, nikisema wewe noma nimesema wao, nikisema nimesha kuwa nao kibao, nikisema sikumbuki hata story zao, nikisema kila kitu umeshinda wao, nikisema wewe noma nimesema wao. I love you.
Nikisema baby boss ni doubt, nikisema unisikize usisikize story zao, umebeba wezere madenge wengine sio ni zao, kwanza ukizitete tete hadi benge ni mbao. I'm feeling good and my lifestyle's easier, nina wakidi tu ila wife ndo sina, mina chidi cruising, drug abusing, super kisha unabima hata dai kujua jina. Lifetime bado digital, mapicha tukiwa Dar es Salaam lakini hatuzi post. Jumina penda secret loving, wana shindwa nyanje msupa mistik na bandit.
Nikisema nimesha kuwa nao kibao, nikisema sikumbuki hata story zao, nikisema kila kitu umeshinda wao, nikisema weni noma nimesema wao, nikisema nimesha kuwa nao kibao, nikisema sikumbuki hata story zao, nikisema kila kitu umeshinda wao, nikisema weni noma nimesema wao. I love you, I love you,
unapendeza, I love you,
sifa gani, hadhi gani, au ni kufananisha na nani? Billionaire face, sura kama hela, kwako najiona niko free kama jela. Unafaa kuwa na msera, nikawacha ukapera, mkajifunga dera, siku nzima inaisha hujakera, uwe ndani ya G-string au dera. Mahaba ya pwani, Tanga kunani, wewe ushindani nambari wani, nakona karafiki jo, nasema we rafiki njo, uwe nami, mapenzi ya mefiti jo, mapenzi ya metiki jo, pita ndani, yeah, I love you.
Nimesha kuwa nao kibao, nikisema sikumbuki hata story zao, nikisema kila kitu umeshinda wao, nikisema we ni noma nimesema wao, nikisema nimesha kuwa nao kibao, nikisema sikumbuki hata story zao, nikisema kila kitu umeshinda wao, nikisema we ni noma nimesema wao. I love you,
unapendeza, I love you,
every day,
you're my baby, yeah. Every day, anywhere, you're my baby.